life hit me in the face like the breeze. Like a Durban downtown, kule kalu pow pow. Menga wonu LUH, menga F minu yazis now now. You might need to calm down. Melu sehliseli pace, mawuhluleka singajika right now. King on the strike ein. Ubone kufilizi TV baphosta 7 penduki prime time. Ula leave kanjani banokwazi uyamkhumbula isibanibani ubebuza kuhambani yini usuma panjani ibrazi ifuna nithi ukuthi hamham unibone ngakuqhamukani dawerep umfani wami wena bhisti sikhule nawe ucross iduku uhudula ibhantam yini usuma nthwempani usuthandwa mankentshani uthola nestrip nyani ome ngehema umgengani savumelana sikhulu kofala kufa khona ishane lami ngathi ushaya i-change down. Mahlehla wena silamba sonke wena umastermind u-Einstein noma u-Ein whatever. Bethe silandele simeka masiqeda qhubeka nalento zakho zokleva. Kodwa awukazi ube nale nyuko ozoyithola no ibharine malende yinto idlula u-Oscar Mbo. Bangilingo love, bangilingo love. I'm just trying to be seen all over, making money overseas, no love. Bangilingo love, bangilingo love. Trying to be seen all over, making money overseas, no love. That's it. I'll sing it in mina ngishaya inumber plus yaphila isibhansami yabona ngizokhipha isingili nje masigoqe manjani mpiliyo yaserawundini inokungikhipha kancane yawena sani ungazosihlanya la cansi kuyadlalwa la start imoto wozodrayiva la iBrazil abhaka sikarasa sayazi indlela noma udinga ukuhlalwa emuva njengobhaka mfana masifika lapho uyeke lezinto zokuselebrate ungakhohlwa ikusasa lentwana lilelekithi impilo yamakhamera inama-benefits iphelele emoyeni njengehelenin thula naibraza ola buda buka bambiyana lalela ijudi ekapteni sengihambe ngabuya naye ibhala awuphethe imilight iyahlangana iplani bangilingo love, bangilingo love. I'm just trying to be seen all over, making money overseas, no love. Lalela bamba le prate khona uscrufo shafu cash namarock ngifuna wena udwebe imap biggie set sobadlobo kadwa ngerand ibarets amaclock amasosha hlanya impela watch his background the clock kodwa mina ngithembe wena namahansi abanachance umgodla wakho kwama-just nomatras manidwadle kusho idance qasha inhlansi loda phansi oza ngeras uyamphinda omnibus ogade istaff imagas nodilas ish wena hrutman mangiringa ivar ngeke ngikwazi mina le mpilo sengayilahla blood in blood out mshana nawe yazi bangilingo.